dope. Select a chaser dope once from the top. Whoa. Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh. Tukotao, CBD kwa penthouse. Wanathani CBD ni guess what? Lakini JBD tunasosa. Nani makrami tundo tunangoja. Donjo mabel, kwa mdomo ni kupe. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapen, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tumabel. Napenda, napenda vile magala wamekuja wamebeba. Napenda, napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Iki bamba sana basi kuni toku. Select a chaser doba once from the top.
Donjo mabe, donjo. Donjo mabe, donjo mabe.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Donjo mabe, donjo. Donjo mabe,
donjo mabe.
Kwenye kama chaji wanazito. Wanda mkali, ninasumbuka town baka mashinani. Kolabo na iani, ande mtahani. Wakiuliza wambie tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile mademu wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Iki bamba sana basi puli top. Select a chaser doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Don't jump my bed, don't jump. Don't jump my bed, don't jump my bed. Don't jump my bed, don't
jump. It's DJ Scratcher.
Leo sapa tunakulabi mpishi. Bora tushipe. Mwiko refu tunafungadi mshipi. Bora tupike. Kamba ya kuto unaweza kongewa. Hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi jumpishi bora shaolewa. Easy but niko easy ganji kitolewa.
Baby don't touch me there. Mikono weka juu in the air. Amize touch me there. Sugar love don't find me there. Hakuna cherry but nikisha kanyagazi. Amores on fire.
Kidogo alafu achana nayo one league. both legge, one legge alafu, both legge, kata, 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 kama kata, 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 kama kata, kata, fresh am dosi, si unajua ni Jumamosi. Fresh am dosi, si unajua ni Jumamosi. Sanza dosi ya daiwi, dosi ya nadeni. Dosi kani tuto napendaga jeli jeli. Dosi ya daiwi, dosi ya nadeni. Dosi ya naweza kukopeshwa mbaka heni. Singo hapa ni mingi ni kujana miandoko. Unena lapu unapata pombe ni kidogo. Unagongewa unapata kumbe ni poko. Aliachiliwa saya imerudi kwa soko. Singo hapa ni mingi nataka tuanguke nayo. Kiss paki kidogo alafu achana nayo. One legge, both legge. One legge alafu both legge. Kata, 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 kama kata, 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 kama kata, kata. Fresh am dosi, si unajua ni Jumamosi. Fresh am dosi, si unajua ni Jumamosi. Prika gang, prika gang, 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 gang. Namteka na makali unapata ni tanka. Mejlepa na makali unalisi ya jaba. Hapa stingo mingi mingi na jeshi ya Allah. Dogo ya dogo na dhani Johnny Diaz. Poski dogo na mafixa Picasso. Si mastukue dance na sitoka bila jasho. Ya mangu na makabuda na wakidato. Tate ni pari, luku safi ya wadhi. Sande tujiweke na mbugi zote za east. Waneno kumalo tukipata na kaka. Mastingo wa kimalo na maira buda wagwa. Singo hapa ni mingi nataka tuanguke nayo. Kiss paki kidogo alafu achana nayo. One legge, both legge. One legge alafu both legge. Kata, 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 kama kata, 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 kata.
Yeah, yeah, yeah. Big beat, big beat. When you got it down on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what you prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me yeah, yeah, set yeah. it, you have it. Sim sima, muka de kiss to me bima. Kiskia Kim Jong Kozu na juan kuririma. Female Benzima, kaldem na go ina. Reproduction to naifanya baksicha kaldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate excuse de niki wabombor tiris. Rosa nyori, rofika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Money me a look at where you there. Me cause problems everywhere me a got step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
Ni gye ni chape chape, chape chape ni se tie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale anguka nayo, twende down, niche down kwa carpet. Bad girl karir ya nafanya na come esa. Only fun window recording is of igesa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyonyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ni ngam. Niki kam hatu potezi ida ati. Number uno mini mzinga na ni ngam. Niki come at you put it either.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
Anpenda, anpenda kuzilik, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hits, so hit six, sex is kiwa bam bam. Anpenda hit, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hit, anpenda that, slow but yende chop chop.
Ay, ay, utade, ay, ina dudeja, ay, ay, nina gana mwa, anambana la, ay, ay, kutade, ay, ina dudeja, ay, ay. ay, ninagana mwa, anamba nala.
Cheki cheki mina we, ah, tuna do the math, eh. Surrender, takeover, joe, angusha mabitha, eh. Baby si ubendova, kwanza venye inafa, mm. Si ati nachocha, mina penda hikifa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuo. Mina sikia, sikia, ni kama ni komandom. Saini kozon, mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahali, nitachukua lon. Na kulamba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui, joni majigani. Nikimaliza utasema joni nani daddy. Harry Grace ule boyo mashinani.
Nipenda, nipenda kuzilika, nipenda chicks, nipenda tigers, nipenda hizo hips, six, sexy skiwa bam bam. Nipenda hit, nipenda that, slow but yende chop chop. Nipenda hit, nipenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa.
We making it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tonight, I'm here to most, most banner. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
It's DJ Scratcher.
Unaishi aje vi basic, nika kesho iko promise. Nakuna ila si tesi, napenda album ya Chronic. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease, wherever kidai shopping twende overseas. Meka mna gari kubwa, let me show my keys. Nazika juu ya meza wone emblem daddy. Nyashinski ndio stima wacha kenjen nani.
Keep talking, keep talking. Keep talking, keep talking.
Okay. mwanamke mwenyewe zitoke. Kunywa maji ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, radi pe mwenyewe zitoke. Songa ukalie foundation weka hisamaki katikati ya Januari, kuloka sirishe kamati, twanga ukalie foundation weka ya samaki katikati ya Januari, haribu jina jenga mwili. Ayoyo
Mama, gala Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa tano. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kanio ama moyoni Mungu nikampa moja. She's my number 1. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number 1. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana.
Bahari alinipita kama meli, anayumba yumba kidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi. Habari gani mbona uko lonely? Jina ni gani? Akasema Zari. Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje?
Taka moyo wangu we
wake.
Watangoja sana wakidhani tutachana. Mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani na manisha kwamba yo tushawana. Shawana na yeye, San mi tunaye.
Tushawana.
Shawana na yeye, San mi tunaye.
Tushawana.
Shawana, tushawana, tushawana.
Tushawana.
Tushawana, tushawana.
DJ Scratcher.
Been a really long time, tango ni kuvutie. I only call today, but I think about you every day.
Think about you every day.
Najua nilichoma, yeah. I take the blame. Juu tangu iyo day, I've never been the same. Find me a BND or flip kila weekend. Nimekosa na wengi, lakini sisi I'm regretting. Please don't hang up on me. Niache niseme ukweli. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wanipende aje.
Now is our watch up, he'll come.
bad warriors still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntua wa timing. Na hata wakimita guide, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya wati ya jihu wanga silence. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Uwa wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Uwa wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Mama, my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina mama my guy.
Chaper con dinero ana hero casi anda.
Sina mama my guy.
Leo ni pati hati mchana.
Extra pressure baby when you want none more. You're killing the boy of course. You're killing the boy of course. You're killing the boy. Extra pressure baby when you want none. To put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind.
Chelashi pite boss kwani mini nugu. Skosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigo marufuku. Kaende, kaende, kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Sako zikipana,
jaza na mini.
Keke na onoria lafu tumeseti tuko jaba na mawaria yune mana dera nina chaponeza kalia
ai ai honey mi waka somebody leo mi ordinary kesho sama bani ai ai honey please come dine na mi later ziki na isko chelale
nina kiss to the city give me a kiss to your kitty kiss to infinity na die on the pillow na usidhani na kudai juu ya nyash na usidhani umeniwae juu ya cash
tuko juu ya jaba tumeseti tuko on zimekana shiku waru is beyond.
Chale, shake it,
chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it, chale, shake it,
kuingia kwa stage nika na dive kwa swimming pool. Nietisha madem because my G, I'm so cool. Kuwagongia hizo sekta niko fata ikama bull. Top shota, top shota, top shota wakiniona ni mambota. Top shota, top shota, top shota G, hakuna kungoja. Top shota, top shota, top shota, riba zangu ndo anabonga. Top shota, top shota, top shota, kule bamba kule kopa. Zing, zong, big up kwanza jeshi ya wong. Meme wrong, damuni ya wakudumu squeezy na bonga. Gakash kitambo ilikuwa shengtezo kwa phone book. Number ya ghetto president, number jicha nani rank. Gori kasha barank. Who want to smoke na kushotu naeza skank. Kukifaya mina fire dawa ya moto ni moto. Top shota na kuletea hell. Na mademons ya 30 na zikoman zina follow. Ini legend, kidogo kwe religion. On top of the table kati mimebeba legi. Doba aziishi, doba pato ni mingi. Top shota, top shota, top shota wakiniona ni mambota. Top shota, top shota, top shota ji, hakuna kungoja. Top shota, top shota, top shota, riba za kundo na konga. Top shota, top shota.
DJ Scratcher.
Babas, kumbabas, kumbabas, kong 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 kong. Kumbabas, 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 kong 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 kong.
Simu yofala kafegi ya kianza joku mlein. Pedi ucho maganja vedi ya nasa uniplane. Cut cocaine ufate cut cobain. Nima tap 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 adi si attain. Niko na alele na nakauma adi che. Pande left ni gwede iyo ingine ni chen. Antaka ni mlele na kutuma tablet. On to the next watu finyi replay.
Nime kwa kenda mavitu mingido bana nime kuwa nikiu wa vas. Hili kakas wali dash pata kashindo vilo hata irivas. Abi the worst of the best no bana nikimada na sema tinajigas. Na nika rest the case nika panga vide na weza nika GMH. Teku just test. Na waonyesha vile neza mada the rest. Kai ni contest. Masi ni wache ni kikiugia GMS. Naweza confess. Nimeko madara kutoka ni wache kia ima nenge na kumesha. Vile na wamanga majoni kama ni mei.
Kumbabas, kumbabas, kumbabas. Kong 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 kong. Kumbabas, kumbabas, kumbabas. Kong 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 kong. Kumbabas, kumbabas, kumbabas. Kong 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 kong. Kumbabas.
Kikula nyama choma tu firi firi na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Akisi Kenya kuna content. Nashindwa dunge chingani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tujitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken. When I'm me you're my friend we got rich in the ends. Tulimtupa kwa boots si tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu lizesh death falling am. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club always enjoy kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu utanipata nimesare siki bizi.
Wenda nani zai sweet flani shop kwa Kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapuni tambui siku tambui.
Kwa zingwa kona wap stona ngam na ma wap stona ngam na ma wap stona ngam na ma wap. Kwa zingwa kona wap stona ngam na ma wap stona ngam na ma wap stona ngam.
Mranya mina mwombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nizan. Tumejaza nani katko kwa nizan. Ndranya mina umbri Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nizan. Tumejaza nani katko kwa nizan. Gym na ni grizzling. Hadi simu namba itakusho ever busy. I'm like peas in the pods. Squeezing in my bees now on rotation. Busy bee, mtu wangu watu nanga baby umeshindwa na machizi.
Guna kwangu en madam, I hope nangam. Story zangu umesikiza izinta fall salam.
Rock and kaminya Denge kani pengi na bidi na kafinya.
Sizi za sika simristi uta jitua. Pimp wake akanuliza umetibiwa poa. Chicks camping langata uko rowera. Oh, senior citizen akalia. Ah!
Chicks camping langata uko rowera. Oh, senior citizen akalia. Ah!
Mama mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nisan. Tumejaza nani katko kwa nisan. Ndranya mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nisan. Tumejaza nani katko kwa nisan.
Yo, nati sat up on the rock ni kiskis ya kikongo. Sanifed by you are truly Mr. Odongo. Uskwe naza ovyo, cheki kando chongwe chongo. Bado fuck mapopo, nani nani ana oppose. Yo, ita uba bus, public figures to me ni sana. Stembe angi na mass, mshajua kumonitaliza. Zusheji pate meshika, di ukasikia kutuwa mpira usiwae. Kautaki kuwa mziza. Makarao, hakucheki fiti. Hakujua niko na safe, hadi kwa ceiling. Hi, hi, hivi, siwapatia ta shilling. Kani perfect, wejua imepitia mawips mingi. Si blinkingi mimi, tunakodewa ni cut committee. Kani kufunza kufish kwa pondi yangu unafanya nini. Desperate, ladies and look on ounce. Auna ziggy, auna bro, auna seas. Wendo the only kidding.
Tranya mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa, utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nisan. Tumejaza nani katko kwa nisan. Ndranya mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nisan. Tumejaza nani katko kwa nisan.
Pause. Ukisonga wa kwanza unatoa so. Baki hapo nika umekula kiapo. Bonga shit na niende na kiacho. Pip mima si shida eat dinner. Sipping that cheap liquor dick chinga. Hips ina shit shiva. Love you for the whole year. I am not a weak nigga. Bado mina ulizia. Mnajua be ya shekila. Aliuliza what happens if we go broke. I told him stay away from me with those jokes. Hello, ngausi mefika.
Shh, teza chini bro, gonna speak.
Niti moja kila siku utakosa stress. Niti picha na gun, you don't cause a threat. Niti tunaset, zina tu effect.
Ya, sto na kosi, na kujuya timanga. Shika morio, kuna vile tutakati. Yana, ni hit, but nilimkataka ni point na panga. Nikona yangu, naona tukikati yana. Stacking ori mob, staki ho, staki kasiro. Skuji kasido, kasindom, nafanya na float. Stacking ori mob, staki ho, staki kasiro. Skuji kasido, kasindom, nafanya na float. Siko na thianka ingia chinje. Pake, tema bop, hezi kafanya ni change. One dead, never me, na jokushi na wase. Sanse, na mpe. Rada nini zenge, denge. Chinja chinja maliza ule, le, se, be. Sinya finya ndo ni squeeze mwere. Te, je, screen clear lazima idoche. Mwere, sezi ya chana na hea ende. Niko super nasikia, lakini sipo wako. Tasikia poa nikienza kukohoi. Na kubalika wakituona wanajiondoa. Tudu mcheki ngoge koshanza kutoa. Sini mabuda kwa bisika baba tunawanyoa. Luku diriba tisho ya madoa doa. Ni mpua kini kisi ndo napoa. Kani meja mchaleke li nidigitha menondo na mungoa. Rive mepasuka cheki na overflow. Kani vitevu na rusha kata iso. Mali ni choni lakini kata iso. Sinde wale tulichora makula kwa blackboard. Sizi medibase na kuna murio asidi. Weni follow me chipimp bado weni pivi. Kona mbling tatu moja ndo kona risiti. Cheki chua mgia chua mkaribu ofisi. Stona akosi na kujuya dimanga. Shika murio kuna vile tutakatiana. Ni head but nili mkataka ni point na panga. Nikona yangu naona tukikatiana. Stacking gori mob, staki ho, staki kasiro. Skuji kasido, kasindom. Nafanya na flow, staki gori mob, staki ho. Taki kasiro, kuji kasiro, kasiro.
Venye na oriu, angle nye side mirror. Kaki lori ni mejibebe majicha. Tigo sani fin, bado sipo makinika. Sigo emras, kumagonga adi rehab. Country ni pige hype, ni trace mamita. Jam down, na nijipi ni takatisa. Namba ni jamo, bado zaibadilisha. Labda mtando, ni wangore na class 2 tuliwa ii. Saina wazo zona S-class Tima ka Tesla magur Mindo shepherd chauffeur stay Safari na jipeleka S-class, S-class, S-class Convoy, convoy nda inaongoza ni defender Stranger Z, strictly na koga members Backbencher, nani ya S-class Backbencher, nani ya S-class Mula zito mileage nda speedometer na chese ya 260 Zamani kwa enyo kukwa jikli Roll kijika model na nidiki Neza jitangi neza bizi Zero mileage nda speedometer na chese ya 260 Zamani kwa enyo kukwa jikli Roll kijika model na nidiki Neza jitangi neza bizi Chase cash bila shortcut But road kiwa na jam na tumia wrong turn Very sure to the crash S class Kigonya mepitishi wa stima kabonda na tumia kama Trojan kwa mademzao kwa vulia toja Dirisha zi kwa top ni hotbox na maboza Kabaridi ni warm up, full tank na medi kuzoza long time Kuo tuliwa ii, saina wazoza na S-class Stima ka Tesla magur, mindo shepherd, chauffeur stay Safari na jipeleka, S-class, S-class, S-class Convoy, convoy nda inaongoza ni defender Stranger Z, strictly na kwaga members Backbencher, nani ya S-class
Uko kwa traffic bila AC Una scroll tu malele IG Niko na bed sita uko kwa bed sita Squeezy sura yenyewe ID Neza drive gari mkebe na steez Meshi side ya njeve na trees Na mkanga sana jisikia Na navatai kana jisikia
Luku safi just tanas Good certain mood lover I keep time to kick tana, then I make sure I come fast. Good manners, good heavens, I love for good readers.
Na ku guarantee utani miss, na ku guarantee utani miss, ukishaji wango na wote. Wana nita master, ama daddy, nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID, inagonga kutoka faa kama tai chi, 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 inagonga kutoka
faa kama tai chi. Hivyo ni kondo got ni rea bombo, neza kutuwa ngira usok, tukai sonjo, na si uchawin kazi mob, na kumba solo, mimi step kwa mini kushoda na michoro, kani Nam kaf, kat kipenda dip, steep, nam saf, nam pele kambio, half time pass, ikisha mwakika, haizole kitap. Hini easy, nakanikola nam dish, kudai yote kuteta juya deep, keep sigi sim kuteta kudip, katika, kakiza mabasi kan, kare one kan, kare two kan, kare kare, akinyonya pona mari, bombo ai nyima, 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 kan, kare one kan, kare two kan, Kare kare, aki nyonya poa na mare Bongo, ai nyima bane
Ndyo shaskia kikingia ni kuplas Huko nga badu na chuklu wa madam so Anguka nao itabaki meflow na vibe Anguka nao koko single for now Mdagi mdagris mteja patikani Hadi late night sa sita ndo tani wai Nikupini location anko fana na hii Sukate call niko chomba ya G Mina juwa utakuwa mhirizo riris Acha ni kushow kwanza form ya didon Nisha shikampua na tuende chini kwa chini Akiwa adi na mini Say tunasikiza Shin City tuna feel free Take a video na upost pale NGC Jina ni Cantel kura Rapsi ni talent G Anguka nao Anguka nao check it Anguka nao tuende down low now Stand up to your feet mikono juu alafu click Kuliza pesa alafu one leg Anguka nao One leg Anguka nao Anguka nao Anguka nao Anguka nao Anguka nao kama uko na new cash Anguka nao kuna party na magosi Anguka nao round 2 kwa hii bash Anguka nao aje
Big a smile, cheki kam, gapi statu Naku like mekuma kweni tatu Digi dha, gidi nyasi, aga kwadu Una bend pose, alafu nararu Piga, piga, piga statu Inua mkono, alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statu Naku like mekuma kama tatu
Simama kete, piga one leg Tingise kichwa ni kazi meshika gweze Kispa ki anguka na yudwele Hapa ni kudance kubanju kama daily Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi Uno uno, bailando, umlando Uno uno, bailando, umlando
Cheza na mgu Pika, pika, pika statu Nakulai
Vijo vile wadu wana
dance na mimi. Zoni gani wanaleta maiza mabani tunaka vizuri. Dance na mimi.
Strani za kizindi tini, si lazima ni dingi. Kutani kuma bibe na kuitha ya same things. Tumishi lingi, rimi dingli ya ringi. Snoobies na nini ni mezu ya free things. Chehe kila tarehe mani musinanga penki. Tuna kumekwe tisio dikite ni fest. Tulimpaka cherry tu dikite ni zeta.
Yo, promised and delivered. Sexy nigga come to dance, sezi kata. Stoke cheza sifu mchezaji wa kulipwa. Neje kiuno chako weni mwepesi. Ana kule desi kula fia sezi kata. Wendo irori wendo yogata. Dance kinja mapigwa Serengeti menje. Nilisho M7 that makende ni ya kinene. Tuserereke usiene. Aluta bila kuende. Mishepeve na sembi mbaka tengene. Neji watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani tunaka vizuri. Dance na meme. Isha vile watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani tunaka vizuri. Dance na meme.
Tendo ya wama yu Iromo pako ya wama yu Imia vi ongora Ya wani miya la ongora Tombogi rungu nyo cholusa Tumano kumarungu nyo cholusa Uminu kinyo Watch love uwe masando ya kama Uki ukara chuanyo Ni watch love umia mumu mutu kama Umina chibela Watch love uwe masando ya kama Uki ukara chuanyo Ni watch love on me and you don't move the camera.
Ndani ya kodong kodong Usikute vitu bila kondom kondom Kuna champagne for the pain Top top player best in the game Kelume, dance Ongeza mavitu na makudade Hakuna masanse, kuna masensi Kukatana na kukata maji Ukiali kwa kwa wanati Lazima makong king kong Jabaraki
Moja nimeshanza kunirunda Doku donjo, doku dunda Ikendi nani bambi ya kadunda Doku donjo, doku dunda Doku moja nimeshanza kunirunda Nani ya chain kashingo Nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja Doku donjo, doku dunda Nikichuna kandovu ni wabini likasunda Nimekula piti, nimedimbuka Nchakula kikitu, zimeripuka Nikabole tennis, do vile tunadunda Tenje natumia ni matunda Single sikai tena na trezuda Ule ni nani kokona akona mbuda Alutande na donjo kudunda Nyongiwe dim staki kuchomeka kucha
Yo, gota, gota tena Strictly makwela no other gender Gota, gota tena petit Ndo inaweza but big indio na penda selector Nini zona cheza Komishi ndo na mboka wese matwekia Lexa, one lege, twende Rusha mkono mbele Gat ni a lele na kwanga fiat Sele aluta ina donjo ka wet fine Royko, rainfall za kizing na zimetoka kia Michael Chingli kwe the big baba kwa disco Nino sapere kangat na wote ni kwa shiko Shiko wa Nax, shiko wa Kiambu Shiko wa Juja, shiko wa Embu ha. Kuna shiko misi juu ye udu Nya pitafanya rura show na kucha very soon
Doku donjo, doku dunda Ikedi nani bambi ya gadun Doku donjo, doku dunda Doku moja nimeshanza kunirunda Doku donjo, doku dunda Bikendi nani bambi ya kadunda Doku donjo, doku dunda Doku moja nimeshanza
kunirunda Leo ni Jumamosi, sani saa sita Let's
Ikifika ile siku ya kukubali mimi ni chita. Naamkia suku na kindukulu na shuku mausi. Kama kawa ni mafomu nitajipa sema wapi kuna shika kasavera ama kuva naweza piga zangu timba ndo nisunde shada shida nikifika saki mtu anambia nitembe jaba niko na ubad na ugeto babu unanitatiza naweza sema zimpa kazi mpaka zi. Leo nipati sija kuja wi. Kamkoba kau piga ti. Nandi. Take it participate kami bado si participate shots 1 2 unaweza penda kujimarinate sabi girl na ti girl pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain ivo ivo ah we ivo ivo maintain ivo ivo slewe sana ivo ivo ah we ivo ivo slewe sana ivo ivo ah ivo ivo usome sana ivo ivo.
It's DJ Scratcher.
Juliet, Patelo na di. Pia mina die, love like this. Andy Romeo na Juliet, Patelo na di. Pia mina die, love like this.
DJ,
what do I say? Aki kubamba we mkunde. What do I say? Aki kubamba we mkunde. Romeo na Juliet, Patelo na di. Pia mina die, love like this. Andy Romeo na Juliet, Patelo na di. Pia mina die, love like this. Na die, love like this. Na die, love like this. Pia mina die, love like this. Na die, love like this. Na die, love like this. Pia mina die, love like this. Mapenzi menoga ni ya kukata na shoka. Punani everyday, bato kauna sema shoga. Ni spoil na ganji, ni spoil na jewelry. Na mapenzi ya dhati, na zozadi kwa mneti. Kwa mdomo za wase, ikapoli na bongo. I love wanna free. Wengine wana diss, wakudiss tuna wadismiss. Au wana suffer, tukikula nyama. Au wana lalanja, wana the illuminati. Ni blessings za saja, wanaomba kicheli land. Nuzi na jaja, wakudumu tushadumu. Eh, mwecheche. Romeo na Juliet, Patelo na di. Pia mina die, love like this. Andy Romeo na Juliet, Patelo na di. Pia mina die, love like this. Na die, love like this. Na die, love like this. Pia mina die, love like this. Na die, love like this. Na die, love like this. Pia mina die, love like this. Na die, love like this. Pia mina die, love like club na mapeng. Wanataka kunitress. Usi dance, mina kamsa is. Nata ina die. Na change ina die. Lakini stoke minta kamsa is. Sina ID, na banza akiuliza we mshow minta kam size. Ati sita, 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 aita ati ati don't mind me. Niko club na mapeng, wanataka kunitress. So si dance mina kam size. Nata ina lie, na deje ina dela dela dela.
Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juhu jafika. Na waita shotu na pima. Nje ya molis na badozi jashika. Oh, Becky with the good hair. Okay, kabaya big bam bam. Oh hey, tuko jingu na cheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha. No, no. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki.
You're in the mix with DJ, DJ Scratcher.
Magi magi. Ati dansa kutonjwe ni dansa ma. Dansa kishika unazungusha. Right to the left unazungushia. Ini dansa ma. Ati dansa kutonjwe ni dansa ma juu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa ma juu. Ini dansa ma juu. Ati dansa kutonjwe ni dansa ma juu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia.
wish ya jo any dance ma jo any dance ma jo
tuko juu ya kana hapa na kufa kudimleta leta ufala poda kula mavideng naweza dhani tumebona kwenye joni taxi nati upepo runda upepo dia hapo na skeni skele u stingone skubi du na kote kianza kushuka zinapandisha juu biga biga kale kambu mfungu jamu fungu nati niku kupamba kona tena tuka uka like a book antaka this antaka that unasikia hu baby girl anataka kitu kaf anapenda muku chuu anapenda cash na anapenda jubu seti kabla tuanze ku antaka this antaka that unasikia hu baby girl anataka kitu kaf anapenda muku chuu anapenda cash na anapenda jubu seti kabla tuanze ku smash
akika napenda muku chuu sema cash muku chuu na mashash kanapenda muku chuu na mabash akiona muku chuu ana blush kanapenda muku chuu sema cash muku chuu na mashash kanapenda muku chuu na mabash akiona muku chuu ana blush
Angie, Angie, buddy shake your body Angie, know you want me try me, try me
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kionyashwa ni bafuraha, itakidi tumechanga, kiusa data. Aki walai nige kupata, can't lose you, niko rada. Big size, baby, baby, uko sawa. I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, buddy. Shake your body Angie, know you want me Try me, try me
Angela, I know you like teasing I know you like freaking I know you sound easy Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me
Angie, Angie, body shake your body Angie, know you want me Try me,
yeah,
try
yeah.
Can you love, baby? Can you love, Batistata, taking the lick and no chesa. Every guy mad over you, they wanna buy you with paper.
DJs,
only wanna have a good time, so you put on your strain in your wristler. Yeah. Never want to be alone, so you go dancing with strangers. Looking for love in all the wrong places. You've been running from life, but you cannot hide, baby, let's just face it. Can you love if you don't love yourself and you feel like you don't matter? You feel like nobody understands the money now you got to end up. Baby, I'm right here. When you need to roll one, I will pass you the lighter.
Cosa si cosa, ma cosa ni kurudia, pole sana Kama umevumilia, tulikosana Nikaomba ungenirudia, ukanikana hadharani Bele ya dunia
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia Ndege ya vieta, kianguka hawakunyambia Fajilia, jirani alikuteka Mali yangu wakanikulia Ni sawa
Umeniacha, nimeachika, ni sawa Ninganyamaza yote tisa But for you Is that who you have picked over me Umeniacha, nimeachika,
ni sawa Kukosana na wewe Siku tarajia na wewe akimeria jababaya kutengana na wewe imenibadilisha sana nimetamani nilewe akina kunywa na staza manjambia nini watu rejini haya mapenzi yalinogana kumbuka tulipeana majini leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba nikawa zisemeze Aliye mwanaume duniani ni
option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutest. Uliwacha kubonda, tangu kuku zenu zende missing. Mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hoba bako aliunda fence. Na hopa sano kuliwe na fizi. I'm on a romantic call. Baby kona unji kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call.
Ingewezekana, give you the rest of my life. Sihitaji, I've seen all I want in you. It was more than a million years. Ningependa sana, ni kwa juni baka miwani. Noji ore vile mikuona juu. You'd fall in love with you too. Now my miguni upewe na fasi ya mawili. Cause your heart is turning and your love is true. We mtoto wa kimaja. Langu jukumu ni kupa maisha mazuri. Hatujui weza kuwa mafupi. Na kwa hiyo mana so wachani kupema.
Curious, can I get to see your body and my body?
Scratcher.
How long should I wait for your love, little mama? Tell me, are you coming back home in the summer? You might just find I have moved on, little mama. How long should I wait for your love, little mama?
DJ Scratcher. It's DJ Scratcher.
For love and finding the one, and suddenly Misha, suddenly Misha, Holly and Maisha. Imagine living your life and never finding the one outside your time in Aisha. But we both know it's better this way.
Manifesting, single messaging, like a virgin, nobody touching. Manifesting, single and searching, like a virgin.
Mama, leo lazima niseme. Drunk texting baby, telling you how I feel. Maji yamezidi unga masheri, wacha moyo ufunguke.
Cause I'm so tipsy and you're so in my head, and I'm trying not to lose my friend. Jumping out the friend zone, baby. Out of the friend zone, baby. And I got no parachute. Jumping out the friend zone,
location.